music.
Yo, Choba.
Star 7. Kwani began. Shingabi. Kwani began. Shingabi. Nauliza kwani began. Shingabi. We kwani began. Shingabi. Kwani began. Shingabi. Ubaya began. Shingabi.
Jalibu moto wangu kuzi nafanya si wasikii wakise wanaume yani kama kina ma ila ukinidisi na kuona kuku
kwa tulula tumezoelewa mimi napenda pale unapoina so mchezo mchumba kichuta nikatiki yani paka ina saa amelewa paka mezi tatu baba anataka ninga sama mwakishua yani kwa utungenya kwa uswasi niko dogo mimi nacho
chuncha chinta shi ofan tu tanfo tanya tanshi tawa wa tanfo
kwani began shingabi kwani began shingabi nauliza kwani began shingabi we kwani began shingabi kwani began shingabi ubaya began shingabi.
Kulala bila kula masimeni si kwetu kawaida. Alakati kwa wakati tunafosi tunakwenda na mida. Mezani keivanti valangati tunasaa ushida. Tukirewa pakariki hapo kati kudunga kawaida. Misere kama gari
Sego
time kachumbari
Ewela
mishangazi na vigori
Chuchu.
Masela na kamari.
Ai. Utawa bigi ai, utawa nyota kaka, utawa sadi utawa mama
utawa dada utawa tantuaro.
Ah, sisi si nyum blanti eh? Ah, shuruba king
Gastan,
respect manager shwe ya gugu eh
awe mami konki
vale music